amat.unlux.com.
Mitima iwiri ikamfanana amakutenga ngati wapepera kumasadziwa uri muchikondi ine ndiyeneko kasasholo msewu ati ndingotaya nthawi kumasakudziwa kuti ndiwe wanga
sakukonda moyo wanga wose bebi ndipo ndizakusamalira naweso udzandisamalire
zakusunga zakusamala chofuda ikakugwela sinditoka osanyanyala kukhala muchikondi iwe pesi sophweka kona fazima kutoka cholinga ungoleka chathera paiwe mapepi ena sindiona amaso wanga ngati kwamba pano wanapona iwe nimatewe wanga dadi sindikaekanso koso mangobwela makazo ndikangotseka maso iwe leva wani ndenochela kuti umve kusindiganizila kulikonso ungamuve ngasachikondi sumata ndisikugelesa bariso ndidabula nono uzandipwetekesa oh that glitter is not kodi sofuda zikatigwera ndisiye kwa iye kodi bola tingovana ife mene tilili bati tikazalekana ndisaonongambili
ndizakukonda moyo wanga wose bebi ndipo ndizakusamalira naweso udzandisamalire ndizakukonda moyo wanga wose ndipo ndizakusamalira naweso udzandisamalire
kusamala popanda iwe pendi nakafa usamala nditi unatenga nde usamatalikile ewe ndine manda usakaikile umandipasa chikuka ngati mwala walekeni ena olowatisonyipa iwe sindikutsika kugwa chikondi sichimo nimene anatilengela tingobempha chacha ana atilengela ndikamati hani usadima sowankhani uli manja mwaine ndili nawe zimaplani chikondi ndi awili wachitatu kapasule chikondi ndi awili wachitatu kapasule
ndizakukonda moyo wanga wose ndipo ndizakusamalira naweso udzandisamalire ndizakukonda moyo wanga wose ndipo ndizakusamalira naweso udzandisamalire
mitima iwiri ikamfanana amakutenga ngati wapepera koma sadziwa uli muchikondi ine ndiyeneko kasasholo msewu ati ndingotaya nthawi koma sakudziwa kuti ndiwe wanga
ndizakukonda moyo wanga wose bebi ndipo ndizakusamalira naweso udzandisamalire ndizakukonda moyo wanga wose ndipo ndizakusamalira naweso udzandisamalire
download great music from amat.unlux.com.